Dungiswa malume, sohleka singaqede, yini ngoba ngikuthembe, nakusengikhiphe yogcina, kanti uzongishiya mase ngihluleka, nakusongijikela, ya. Dungiswa malume, sohleka singaqede, yini ngoba ngikuthembe, nakusengikhiphe yogcina, kanti uzongishiya mase ngihluleka.
Yeah, so hleka singaqedi.